Yajja kuyiwa muliro ku nsi we kuba kwaka ate yanonya ki yanfuula dda mu nnyo gwa nsi ne kitangaala bambi mwene nsi.
Bwe n'ommala okukwata okwawula kusengaawo ne kkojja. Bwe n'ommala okukwata okwawula kusengaawo ne kkojja. Abakulu abakobe batugamba ne bakukwata ne tukusanga ne tukukwata ne kutuusa tukubunya ebibuga n'amawanga. Abakulu abakobe batugamba ne bakukwata ne tubasanga ne tukukwata ne kutuusa tukubunya ebibuga n'amawanga. Sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro, ogwa Yesu omuliro, omuliro kwa Yesu omuliro.
Kuno bw'okukwata tebakuloga byokole waffe gwakulembera gy'olaga gukulembera omuliro kwa Yesu gw'okukwanjula kati gusaasaanye
mu bizinensi yo
era gusaasaanye
mu mikwano gyo
era gusaasaanye
mu somero gy'osomera
lero gusaasaanye. Sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro, ogwa Yesu omuliro, omuliro kwa Yesu omuliro.
Catch the fire, be the fire, spray the fire, kati sasanya. Catch the fire, be the fire, spray the fire, kati sasanya. Catch the fire, be the fire, spray the fire, kati sasanya.